Shemekia ombele ya dada zao bado mimi nitakujali mama sita bado mimi nitakupenda mama sita bado utakuwa wangu mama sita bado mimi nitakujali mama sita bado kura zako kwangu mama sita acha wanicheme shemekia ombele ya dada zao bado kura zangu kwako mama sita bado mimi nitakujali mama sita bado mimi nitakupenda mama sita bado utakuwa wangu mama sita bado mimi nitakujali mama sita. Mama sita, come close, bindo na kuita. Kura zako kwangu zishafika milio sita. Stop, stop, mtoto kuta bila nyufa. Wako ni kumaji, kaferi na yumba yumba.
Ife na wapike hodi, no, no, no. Mia biko real world poro jo. Wacha ibaki history, oh my wanna know me now. Kama eko simi ache lonely.
Kama moto na za wote, jako furai. Nakana weza kudanganya, why she die, die. Fresh koko bizo tukutane badai. Ukyo free, basi cheko mkotu tambai. Acha wanite mishemeki yao mbele ya dada zao. Bado mimi nitakujali mama sita. Bado mimi nitakupenda mama sita. Bado utakuwa wangu mama sita. Bado mimi nitakujali mama sita. Bado kura zako kwangu mama sita. Acha wanite mishemeki yao mbele ya dada zao. Bado kura zangu kwako mama sita. Bado mimi nitakujali mama sita. Bado mimi nitakupenda mama sita. Bado utakuwa wangu mama sita. Bado mimi nitakujali mama sita.
Mama sita, sita. Saba choro na nika unaneta. Unaneta. Sexy mami na uko fresh na li. Hoyo chabaka unampango na li. Na 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 na.
Mambo ya umengia kutaka kutumaliza. Na sababu zao nyingi ambazo tutaki kusikiza. Kilo zanobisha mbele ya kulita waibisha. Na tukate na kumlango totu pia nje kwa trisha.
Walai, I think she gone me. Hama hapa na she on it. Yani digiri digiri she drive me crazy. Yeah. Show me where they party at. Cause your boom boom bigger than Bombay. Yeah, yeah, yeah. Cause your boom boom bigger than Bombay. Na 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 na.
Acha wanitemishe meki yao mbele ya dada zao. Bado mimi nitakujali mama sita. Bado mimi nitakupenda mama sita. Bado utakuwa wangu mama sita. Bado mimi nitakujali mama sita. Bado kura zako kwangu mama sita. Acha wanitemishe meki yao mbele ya dada zao. Bado kura zangu kwako mama sita. Bado mimi nitakujali mama sita. Bado mimi nitakupenda mama sita. Bado utakuwa wangu mama sita. Bado mimi nitakujali mama sita.
Way back, yeah, yeah. All the back.